hitande fuu nder département mo Sayi cukalo en dewo kewko no winde l'école kana wonde ketta be jottina jande mabbe no haner en wodiri dun du ko nako wadi dun no heewi sanne yerno madame Burayma Fakati moha latir kan hawjina fille jande sukabe rewbe l'école holliri
igo gi hampinne sanne amma be gala be acce be timmina jandeji mabbe nino fodde no cukabe worbe gonano accire kalasugo o yaade jeego on dar jangirde pamarde ende meden godi cukabe rewbe sanne amma nangude college yaade do den dimma mabbe o buytoto degon cukabe rewbe gacce mabbe no degon du gacce inira benno no wodi no kuje to suka on diottake kalas jeego on ittete lokol dewline woɓɓe du inniraɓe jogotoɓe wuro gam golle ɓaade na gattaɓe tellowaade nder ci'egon eɓe miila du ko suka debbo hana wattede lokkol fufu min fi jangirɗe pamare kammi hawji amma ɗum fu haɗata miɗo nangana banniraɓe am ɓeyto
dow fi rafi jande ne endan no heewi sanne han sukalo e ndewoyi fuɗu konnan tawreteɓe laruɓen endan ɓuuri Fatimaru kay hoore mum tawɗa laru on endan nani ko wido majju
min illami winnalo kol fa mi laati jangino mi ay ko heli ɓerne am mi hiisake du kono hani mi wallira banniraɓe am rewɓe bonguɓe ɓe ɓe keɓa koɓe gaɗa ɓe acca garbinu miɗo yiɗi du inniraɓe to kaɗo cuka e muɓɓe rewɓe yahude lokkol gam debbo ba dewlama no de wala gal waɗa heƴƴora gorum wallirta ɗum cukaɓe bonduɓe laru mi yiɗi ko eɓe cuuɗe nokkuje gon gam emi wowi salminde ɓaade mi ƴama de suka bonguje no tawa nder mayre gam winno e lokko amma saaroɓen cuuɗi suka on na ko gondo maɓɓe gon wi'i mi yaha mi warto wakkati mi wartoy non du joom ɓaade den wi'i kande goonga sentene ni nannguno ɗum nden adumi cukaɓe enda binnomi ɓe lokkol eɓe e jangude de allah jaɓi dum ɓe laatoyto himɓe
mawɓeborhan
wonaɓe département mo Sayi on kañum e wallitoɓe ɗo filla ko yarto jande yeeso kooƴi aadi gam batte wallude sanne sukalo nde woyi jooɗo nder lekkoleji ɗi payoto duuɓi sappo e jeegon yerno laabi laamu leydi ndi hollirni enda